muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Banganye shuti zacu mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Nkuko mubizi radio ijwi rya Amerika ivugira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 19 na 22. Ariko rero mujye no kuri internet www.radioyacu.com, YouTube na Facebook VOA Radio Yacu, maze mukurikire iki kiganiro cyanyu muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze urararitwe buri munsi saa 10.
Nibyo muri isanga. Intambara y'Uburusiya kuri Ukraine yujuje amezi atandatu ejo bundi kuwa gatatu tariki ya 24 y'uku kwezi. Ku itariki ya 21 y'ukwa kabiri gushize, twari twakoze ikiganiro muri isanga ku buryo harimo itutumba, ariko mu by'ukuri ntabwo twari tuzi ko Uburusiya buzatera koko. Abayobozi b'uburengerazuba bw'isi, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage, Umuryango w'Uburayi Bwunze Ubumwe n'Umuryango wa OTAN, ni ukuvuga umuryango wa gisirikare wo gutabarana w'ibihugu bituriye amajyaruguru y'inyanja Atlantika, icyo gihe bemezaga ko Uburusiya bwashakaga kwigarurira Ukraine. Uburusiya bwo bwemezaga ko babubeshyera, ahubwo ko bafite indwara yo guca igikuba cy'intambara, ibyo Uburusiya bwitaga hysterie mu Gifaransa, nyamara bwarakeye kuko buratera. Mu kiganiro muri isanga cyo kuri 21 y'ukwa kabiri gushize, umutumirwa Professeur Paul Kananura yadusobanuriye impamvu Uburusiya bwashakaga gutera Ukraine. Uyu munsi yatwemereye nanone kugira ngo adufashe kumva aho iyi ntambara igeze, ingaruka zayo ku isi, naho irimo igana. Professeur Kananura ni impuguke n'umushakashatsi mu bya politiki mpuzamahanga n'umutekano ku isi. Simbarambiye rero mbazanire umushyitsi. Professeur Kananura, urahura ukomeye.
Muraho murakomeye Kamirindi.
Nongere ngushimire cyane rwose ko uhaye umwanya wawe abanywanyi b'ijwi rya Amerika kugira ngo udufashe nyine gusobanukirwa iby'intambara. Wakongera ukatwibutsa muri make cyane ibyatumye Uburusiya butera?
Uburusiya nta mahitamo bwari bufite uretse gutera Ukraine, kubera yuko bwagiraga butinjira mu muryango w'Ubumwe bw'Uburayi no mu muryango wo gutabarana uhuje Amerika n'ibihugu by'Uburayi, kubera impamvu eshatu. Iya mbere ni y'ubukungu, bwagiraga budahiba ubukungu bwa Ukraine, cyane cyane ifite ubutaka bw'umukara bwera cyane, uretse ingano n'ibihwagari hari n'ubukungu kamere muri ubwo butaka. Icya kabiri ni mu rwego rwa gisirikari, ntabwo bwifuzaga ko Ukraine yinjira mu muryango wo gutabarana w'ibihugu by'abanyaburayi kugira ngo bataba bari ku irembo ryabo, cyane cyane izo ngabo zitajya no mu cyambu cya Sebastopol kiri muri Crimea.
Yego, kuyaza y'umukara.
Icyo cyambu ubu ngubu kikaba hari ikigo cyo mu mazi cya gisirikari cy'Uburusiya. Ubwo rero urumva ko iyo binjira muri OTAN, Uburusiya bwari kuba buhatakaje, maze hakazajyamo OTAN, ibyo bikabangamira umutekano w'Uburusiya.
Nuko icyo gihe Uburusiya dukurikije uko abahanga mwabivugaga ndetse n'abanyapolitiki bo mu burengerazuba bw'isi bavugaga yuko Uburusiya bwashakaga kwigarurira umurwa mukuru wa Ukraine Kiev mu minsi itatu gusa none ubu ngubu bimeze gute hari agace ka Ukraine Uburusiya bufite usibye Kiev Uburusiya bwananiwe gufata
ibyo bintu ngira ngo nibyo abantu bavugaga ariko sibyo Abarusiya batekerezaga kuko iyo urebye uko intambara yagenze igice cya mbere cyari cyo gusenya ubushobozi bwa gisirikari bwa Ukraine ndetse nubwo batekereza ko babuhabwamo imfashanyo n'ibihugu byo hanze icyo gice nicyo bakekaga ko yenda aricyo bari bufatemo Kiev ariko wabonye ko bageze nko mu birometero 20 nubwo bahuye no kwihagararaho kwa Ukraine ariko bageze aho basubira inyuma urumva yuko icyo ngicyo byerekana ko icyari kigamijwe cyari cyo gusenya ibikorwa bya gisirikari n'ibitwaro yenda byabo ubwo rero batangiye igice cya kabiri aricyo kirimo ubu ngubu cyo gufata uburasirazuba bwa Ukraine hariya muri Donbass cyane cyane ko hatuye Abarusiya benshi kugira ngo yenda bazahombeke ku Burusiya nibinashoboka umuntu arebye uko byaba bigenda bashobora no kuzafata amajyepfo ariho ubona bagana nubwo intambara itihuta cyane kuba bagera harya ku cyambu cya Odessa kiriya kivamo kigenderamo ingano ubu ngubu ku buryo bwumvikanyweho zijya mu bihugu byo hanze
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda turaganira n'umuhanga Professor Paul Kananura ku by'intambara Uburusiya bwagabye kuri Ukraine guhera ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa kabiri gushize kuri telefone dufite Gatolika Mozart Gatolika we urahura komeye yego yego nuko wabwira umutumirwa mwibutsa aho uherereye
ngenerereye igicumbi aho ni mu Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru
ye ikibazo cyangwa igitekerezo
ku bigendanye na ibira byo muri Ukraine n'Uburusiya rero byo gukora mbibona ndiyo mbona niyo mbona ni nk'icyubahiro ibihugu biba bishaka nka Leta y'Amerika n'Uburusiya urajya mbona Uburusiya bwarabishyizemo imbaraga wenda bwarashyizemo imbaraga nyinshi bubonye ko Amerika yabishyigikiye Ukraine njye niko naba mbibona nyine
ye urakoze cyane
yego yego
hanyuma rero hari n'umunywanyi w'Ijwi rya Amerika witwa Hitimana Kaminuza Kabefu niko yanditse kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika VOA Radio yacu ati Putin ndamwemera aje guca agasuzuguro ku isi Amerika nidatuza zaturitse isi kuko yabiteguye bagisinziriye ubwo mutuzi mbabajwe n'abanya Ukraine bari kuharenganira nuko Professor Kananura uyu rero Gatolika Mozart n'uyu nguyu Hitimana uko bavuga barajya guhuza hari
ndumva bahuza kandi bafite abo uwo bashyigikiye bo ibyo ni uburyo bwiza bwo kwerekana uko batekereza nuko bifuza uko ibintu byamera gusa ntabwo ariko intambara zigenda icyo cya mbere icya kabiri sinako isi itegekwa nta cyemezo cy'uko abo banyaburayi n'abo banyamerika bari basinziriye nta nubwo bari basinziriye ushobora gusanga yenda ahubwo Uburusiya bwarasubizaga ibyo politiki yabo bari barimo yo gushaka kwigarurira Ukraine ku buryo bw'ubufatanye haba mu rwego rw'ubukungu binjira mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi no mu rwego rwa gisirikari binjira muri OTAN ubwo ahubwo Uburusiya bukaba bwarabaciye mu cyuho ibyo bitaragerwaho kugira ngo bizaruhanye kugerwaho cyangwa ntibizanagerweho cyangwa byanagerwaho biriya bice bigegereye bakaba barabwometseho barabyometse ku Burusiya kugira ngo binababere urubibi runini ruzabatandukanya n'ikiriya gice cya Ukraine cyegereye Kiev cyakinjira muri iyo miryango y'Abanyaburayi
Ijwi rya Amerika kuri telefone noneho dufite Manirakiza Theogene Manirakiza we urakomeye nyakuba wa mani rakiza
yego no kwindaho ndashima no kufinyaza neza ndinda ndigizagara cha Bujumbura
ye mu Burundi nuko igitekerezo cyangwa ikibazo
bo jewe nabonye ko matere mwashizeho na ikomara se kandi nashatse kumenya mwatubajije ikibazo aho tubona bigana bijya
Yego.
Nari nifuje gushyikiriza icyumvire ko burya ikintu gitanguye kiba gifite intango kigagira n'iherezo bijyaye mbona umengo ibyo byo byose bidatebye barashobora kumvikana habamwo uneshwa hakabamo n'unesha bose bakumvikana bagahuriza yuko bose bobandanya kubana neza urumva iyo inkuba zibiri zitangiye igicu ucusanga ibintu byononekaye njye nabona umengo nk'u Burusiya bwari bukwiye kugira gushira nka Ukraine yari ikwiye gufata ingingo ikavuga ati twe n'ukuri turabe ino ntambara tuyihagarike hanyuma twumvikane ku bintu biba bikeneye kugira ngo na twebwe abenegihugu dushobore kuba mu mahoro n'umutekano dutekane kuko twese biradufitiye ingaruka mbi ingaruka mbi twese iratubako rwose vrema no mu Burundi ntiworaba nkagenda umudandaza ndabona yuko ibintu bitakigenda neza ntitugikora ntitugicuruza ibintu byarabimeze nk'ibyahagaze ntitugideplasa kubera ibitoro urabona ko naho bitava hariya aye nibaza yuko nibiva n'ahandi bitadushikira byoroshye
ukabifatanya n'intambara yo muri Ukraine
iradutensuwanze ku bintu bya marketing research yose iba kuri iyi si twese biradushikira idorari ntiridushikira ibiki ibintu nk'ibyo ibifungurwa byahora biva hari irumva ino byaciye biduga turaze nk'umukarate wahora kuri demire ino usige
ibihumbi bibiri by'amarundi
urumva ibyo byose biri kurirya transport y'ingano y'ibiki byose byava hari
ye nibyo koko u Burundi ni kimwe mu bihugu bigura ingano muri Ukraine
yego erega niyo ziba ziva mu Burusiya cyangwa mu bihugu byegeranye na Ukraine ni ukuvuga yuko iyo sheme ryo barabara dukoresha urumva twese birakwega ugasanga ibyo bintu ntibyadushikiriye neza uko tubishaka
mani rakiza ndagushimiye
kuri nanjye ndagukengurukiye cyane uheze bigo cyane nari nzi ko mumpamagara ariko ndashimye cyane kuba mushize ku murongo nkashobora kubavugisha ijwi rya Amerika
yego rwose ukomere
irambire no kuri vrema turabakunda cyane kandi turabakurikirana cyane
murakoze cyane radiyo ijwi rya Amerika profeseri hari utuntu tubiri Manirakiza avuze ibyerekeranye no kumvikana noneho n'ingorane ubwo ngubwo ingorane zo ku isi yatangiye kuzitwinjizamo icya mbere muri intambara impande zombi Uburusiya na Ukraine hari imishyikirano bafitanye
imishyikirano yo irahari uretse ko ntakigeraho ariko muri mwe bagiranye nk'ibiriyo bakorera muri Turikiya hari yabashije gutuma bumvikana uko Ukraine izacuruza ziriya ngano n'ibihwagari kugira ngo amato yatangiye kugenda ava muri Odessa ajya muri ibi bihugu by'i Burayi ubwo yenda twizere ko azageraho na Afurika akahagera ariko ibyo byerekana ko abanyaburayi bakomezaga barira bavuga ngo Afurika ntizagira inzara amato ya mbere yavuye muri Ukraine yabanjije i Burayi nyine ngo utere uburezi arabwibanza ubwo abanyafurika nabo bagomba kwimenya no kumenya inyungu zabo ko zitareberwa n'abandi icyo ni icya mbere cyavuye mu mishyikirano icya kabiri intambara zose zirangizwa n'imishyikirano ariko muri iyi ntambara harimo ibice bibiri bikomeye icya mbere hari abayenyegeza icya kabiri harimo birenze intambara yo muri Ukraine harimo gushyindura imirebere n'imitegekere y'isi ndetse no gushaka bose kugira ijambo ku isi bikaba rero bihuza ibyo bihangange by'abanyaburayi n'ibihangange byo muri Aziya biri mu Burusiya n'Ubushinwa none icya gatatu tugarutse ku ntambara nyirizina n'impamvu yayo muri aka kanya ese Uburusiya buvuga ibintu bibiri ko Ukraine izaba igihugu netre donc ariko kitagira aho kibogamiye nikije muri iyo miryango ese ubwo ikirene zabyemera abo ngabo bandi bababwira bati ubu ngubu bafasha babaye intwaro bazabyemera ikindi nuko ibabwira iti ziriya ntara zitwegereye zigomba kwigenga ese hari igihugu kizemeza gutakaza ubutaka bwacyo ibyo bintu urumva ko bizagora mu mishyikirano ariko iyo mishyikirano izo ntara tuvuge na Ukraine ibihemeye hari ibindi bireba ibihugu mpuzamahanga ni ukuvuga ko nk'hariya Donbass bemeye yuko homekwa ku Burusiya iriya nyanja ya Zove yaba yahinduka ikiyaga yaba mer interior yahinduka ikiyaga kinini cy'Uburusiya ni ukuvuga ko nta mato mpuzamahanga yazongera gucamo adahawe uruhushya n'Uburusiya ariko ubacagamo kuko nyine ari
amazi mpuzamahanga
harimo amazi mpuzamahanga ibyo byose usanga ari ibintu bizatuma ibiganiro bitoroha
ijwi ry'Amerika Profesori Kananura hari akantu uvuze ntemeranwaho nawe ndetse n'uriya Imana irakiza ko intambara zirangizwa n'imishyikirano nyamara intambara ya kabiri y'isi ntabwo yarangijwe n'imishyikirano abayishoje baratsinzwe mu Kinyarwanda no mu Kirundi baraneshejwe nta mishyikirano yabaye
ariko icyo gihe cyararangiye igihe cy'intambara ya kabiri ibyo bihe byo kurwana batumurana byararangiye cyane cyane ko kugira ngo inarangire nubwo abantu bamwe bavuga ko bitari ngombwa wabonye ko Amerika yagombye gukoresha bombe atomike mu Buyapani hariya za Nagasaki noneho ubu rero ibyo bihugu byose bihanganye uretse ikiberamo intambara byose bifite amabombe atomike ngira ngo imitwe Abarusiya bafite ibihumbi bigeze kuri bitandatu abanyamerika bafite ibihumbi bitanu na magana atanu abanyamerika n'abanyaburayi bashyigikiye Ukraine Uburusiya burihagije nabwo ariko bukaba bushyigikiwe n'ibindi bihugu nka biriya bya Koreya y'amajyaruguru iyo yashatse ngubu iri gusaba n'Uburusiya kugira ngo yinjire mu mirwano Ubushinwa burarebera hirya aho ngaho urumva rero ko bitakiri bya bindi bihugu byose byari biteraniye ku Budage kandi tunabibutse ko Ubudage bwatsinzwe n'Abarusiya cyane cyane bitwaje kiriya gihe cy'ubukonje bita iveri bikaba ari byo byatumye hapfa abasirikari benshi b'Abadage bishwe n'inzara cyane cyane kuko batari bakibasha kugemurirwa no kuva aho bari kubera ko haguye urubura rwinshi rukaba bamwe barishwe n'urubura kuko rwabageraga nko mu ijosi hamwe na hamwe ahandi kubagera mu nda badashobora kuva aho bari ko bicwa n'ubwo bukonje ibyo ngibyo nabyo biri mu byatumye intambara yihuta ubu rero nkeka yuko intambara nyinshi ubu zisigaye zirwanirwa mu kirere muri ibi bihugu bikomeye ku buryo nubwo haba ubukonje intambara yakomeza
radiyo ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turaganira ku ntambara yo muri Ukraine Professeur Paul Kananura ni impuguke mu bya politiki mpuzamahanga n'umutekano ku isi niwe mutumirwa hari umunywanyi w'ijwi ry'Amerika yanditse kuri Facebook VOA radio yacu y'ijwi ry'Amerika yiyita Vital Wise niyo ati mwibesha si intambara ni special military operation SMO iyo iri intambara haba hamaze kononekara byinshi ubwo rero agomba kuba ari umurundi kubera ko iyo umunyarwanda ari kwandika byinshi we yanditse byinshi ahangaha nagira ngo uyu mugabo Vital mutumirire umunyarwanda umaze imyaka n'imyaka atuye ICF umurwa mukuru wa Ukraine ni mucunga kawa Hoshideri maze atubwire uko bimeze aba bamwe bavuga ko atari intambara ngo special operation military operation sinzi n'icyo ari cyo aho wabitandukanyiriza n'intambara reka nawe kubyinjiramo ahubwo mbatumirire mucunga kawa Hoshideri mucunga kawa
abumva
urahura komeye
turi kwihangana gahoro gahoro.
Muri kwihangana kubera ko muri mu mazi abira?
Nibyo ni ukuri rwose.
None se byifashe bite? Twumva nano ku ijwi ry'Amerika kuri Facebook hari abantu bavuga ngo si intambara, ngo haba harononeka byinshi iyo haba intambara, hari abavuga ngo turabogamye, ngo turabeshye, ubwo nazo nabyo ndaza kubisoma. Mbese mu magambo make mwebwe muri aho ngaho i Kiev mubayeho mute?
Muri make hano abantu barabyumva ko ari intambara, bishyize hamwe bagezwa gufatanya, nta muntu ubivugaho cyane, ubona abantu bitonze barabyakiye ko bagomba kwirwanaho muri rusange.
None yego komeza.
Urebye abantu ba hano abenshi bariteguye kwintambara, nshobora no kugera hano ikintu bariteguye kwirwanaho.
None se tujya twumva mu makuru ngo hari misile yaguye hanahana ejo bundi umusibe ejo nimba ntibeshye, twumvise ko hari misile yaguye ahantu abantu bategera gari ya moshi ya Yonga HF, hapfa abantu barenga 25. Iyo mwebwe mwitegura misile ko zishobora kubagwa hejuru, mubigenza mute? Mufite aho mushobora kujya kwihisha?
Hano kuri icyo kibazo ho cyakora bagerageje kubyegeza abaturage, hari imyanya bakoze bahinduye, abegereye metro begereye ahari metro bahita binjira muri metro, hari amazu kera igihe cya Union Sovietique niko bari barubatse ibintu by'ubuhungiro baramutse habaye intambara, ibyo byose batangiye kubivugurura kugira ngo abantu babijyemo. Bityo abantu bose bafite informasiyo ahantu bashobora guhungira haramutse baramutse barashyiriye ibintu ibisasu byinshi, abantu barabategurira bwa mbere bakatubwira, za sirene zikavuga, abafite amatelefoni bakaboherereza za mesaje, n'abantu bari muri Duza bari muri defense regionale baba batembera hose bareba uko situasiyo imeze.
Nuko metro wari uvuze, mbwire abateze ijwi rya Amerika ko metro ni gari ya moshi igendera mu butaka, mbese mu kuzimu. Noneho rero hakaba hari aho basohokera bakajya abayisohotsemo bakabona aho basohokera, mbese naho binjirira bajya kuyifata. Mu magambo makeya rero nyine nabwo ni ubuhungiro.
Ubuhungiro kandi ndengero mwize ko iyo metro bayubatse nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, bayubatse bakurikije ko bashobora kuzatera inyuze yari ifite ubwoko Amerika ishobora kuharasa iko bazabarasa nono ni metrona, mbese ni ahantu byombi hateguwe ku buryo abantu bashobora guhungiramo.
Niko se ku byerekeranye n'ibiribwa, imiti, amashuri, mu magambo makeya amasoko ararema, amaduka arafungura, amashuri yaratangiye, bimeze bite? Abana bajya kwiga?
Abana amashuri azatangira tariki ya mbere z'ukwacyenda.
Yego.
Barimo icyakora amashuri barayateguye, aho bashobora kuyategura nka Mwami Kiyevu no mu yindi no mu migi yerekeranye mu burengazuba bwa Ukraine. Amashuri barayateguye ku buryo niyo havuka nk'ikibazo icyo cyazana ifiri ishobora kuza, bateguye ahantu abanyeshuri bashobora kwirukangira kiri gituma agiye kwihisha. Ndetse ubona ari intambara batangiye kumva ko ari intambara, ko ari ukubaho mu gihe cy'intambara.
Amaduka n'amasoko mujyayo?
Amaduka afunguye amenshi, ni amaduka y'ibiryo
na za farumasi n'imiti.
Amaduka y'ibiryo na za farumasi, Ni kuvuga hani Kiev ahantu hatari intambara n'uburengazuba niho amani n'ibintu bikora ubona ahantu batarasa cyane ubona ibintu birakora abantu barakora bajya ku kazi
yego noneho mu magambo makeya se Uburusiya hari usibye Crimea yabwigaruriye mu 2014 guhera mu kwezi kwa kabiri kugeza ubu ngubu hari igice cy'Uburusiya igice cya Ukraine Uburusiya bufite neza mu maboko
igice na kimwe wavuga ngo bufite mu maboko irabuko yongera ategeka iriyumva ko ari umutegetsi wabo ntagiho nta gace na gato
none se za Luhansk za mbese agace ka Donbas
na hariya bavuga muri za Lugansk na Donetsk muri batangiriye kurwanira nanubu urabona ko haracyaho ntabwo wabwo ngo barahafashe barahakontorora ngo barahafashe barahakontorora iyo twakwita kuvuga ngo bariyumvamo ko ari abantu bari bashinzwe ubutaka bwabo bafite uburenganzira bw'ubutaka bwabo kubera ko ntabwo abasirikare hano babaha amahoro aho bari hose ku butaka bwa Ukraine ntabwo ngo bafite amahoro bafite ubutungane
ariko bashyizeho abategetsi babo mu magambo make hari ukuntu nabo abarusiya basa n'abafite ubutegetsi aho ngaho mu burasirazuba
n'ibyo bavuga ibyo bita propagande abategetsi babo yego hari abantu b'abakoroborante b'abaturage b'abakoroborante bakoranye nabo ariko rero nabo usanga nta jambo bafite kubera ko abaturage hano rwose icyo kintu abarusi batsindiye abaturage hano banze kubemera naho bageze hose ntabwo ngo barakontora abaturage banze kubemera
hanyuma uyu mugabo Vital aravuga ati si intambara y'ibintambara haba harononekaye byinshi hari ibintu byononekaye
ibintu byinshi byarononekaye niho bari bakana yegere kari agace kari ku mupaka w'Uburusi na Ukraine hari ibintu bakoze bibanze tutavuze hano Kiyevu ibyo bakoze hano Kiyevu muri za mu bice bimwe bya Kiyevu mu minsi ya mbere ariko iyo urebye nka Kharkiv Chernigo Suma yari imijyi ya leta yari yaratangiye gutera imbere cyane hari abantu benshi bahatuye byarangiritse niba hakana na umwanda mubibonye intebo z'amashusho menshi y'imariupolo yazengurutse isi yose Mariupolo yari umujyi cyane warimo abantu barenga ibihumbi 400 ariko ubu ngubu abantu bamo barabarwa kwako ibintu byose barabisenye urebye barimo gukora hariya nawe uvuga ngo muri Donetsk bafashe hano hari inzu igihagarariro ufite bazisenya gutya
ijwi rya Amerika mucunga kawa Shideri ndagushimiye cyane
ntacyo
mukomere kandi
namwe murangane no gukomeza mukadisi bikira
yego nibutse ko ukomoka mu Rwanda kandi ko umaze imyaka n'utwaka utuye aho ngaho i Kiev komera radiyo ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda Professor Kananura
yego
wowe ku giti cyawe umushakashatsi w'umuhanga mu byerekeranye nibyo byose by'umutekano bintu bya strategy uyu muntu Vital uvuga ati si intambara ngo ni special military operation mbese ngo ni ibikorwa bidasanzwe bya gisirikare wowe wamusobanura gute hari itandukaniro hagati aho ngaho hagati y'intambara n'ibyo bikorwa bidasanzwe
uko wabyita kose byaba igikorwa kidasanzwe cya gisirikare byaba intambara iyo abasirikari binjiye mu kindi gihugu batagitumiwemo bakagenda barwana bakagenda basenya ibintu byawo bica abaturage abari intambara uko wabyita kose kugira ngo ubisige amavuta ntacyo bihindura cyane cyane ko dufashe nk'imibare y'abapfiramo nubwo abasirikare aribo bapfa cyane kurenza abasivile ngira ngo umukuru w'ingabo za Ukraine muri iyi minsi ibiri ishize yavuze ko amaze gupfa abasirikari 9,000
ba Ukraine
none se abasirikari 9,000 bapfuye kuko bajyanye abapolisi kubafata cyangwa bapfuye kuko bari ku rugamba
hanyuma umubare w'abarusi yabo bamaze gupfa nawo ntabwo umenyekana.
Umubare w'abarusi bamaze gupfa ntabwo uramenyekana, ariko iyo bawuzanze n'abakomeretse bigera mu 190. Ni ukuvuga ko hariya naho iyo muri za Ukraine wongeye abo ngabo ba 1000 bigeze ubu ngubu ku 10, kuko hari indi mibare yerekana ko ari 1010 na 789. Nabo berekana ko abamaze gukomereka bari kugera mu 150. Cyakora abasivile bo kugera ubu umuryango w'abibumbye uvuga bapfiriyemo ni 5587. Urumva ko mu myaka 30 ishize niyo ntambara ya mbere abasivile bapfuye ari bake ku ntambara, abasirikare bagapfa ari benshi. Icyo nacyo yenda sinzi uko umuntu yagisobanura cyane. Ni ukuvuga ko mu kurwana baba abarusiya bibanda cyane cyane ku bikorwa bya gisirikare,
n'abanyayukrene rero nabo bakagenda barwana n'abasirikare, barwanya abasirikare badakoresha, badashyira imbere abasivile ngo babakingire ikibaba,
kuko aba ari abaturage babo. Numva baba bashinzwe kubakingiraho kugira ngo babahungabanye.
Yego, ubwo noneho utubwiye mu magambo make abantu bapfa bamaze gupfa b'abasirikare n'abasivili, ubu noneho intambara nta mibare mufite y'abantu imaze gukura mu byabo bahunze bahungira mu mahanga, abandi bahungira imbere mu gihugu?
Ngira ngo bagiye babakira hano i Burayi, kubona imibare biragoye kuko ibihugu byinshi hari abo byakira nk'impunzi z'igihe gito, hari abo bakira nk'abashyitsi, ariko ibyo ari byo byose ngira ngo bageze nko muri za miliyoni.
Ijwi rya Amerika
hari n'abahungiye imbere mu gihugu umuntu atazi umubare neza, kuko iyo bigiye bigenda neza basubiraho bari bavuye, keretse aho bababwira kuva burundu kuko babona ko Burusiya bwafashe cyangwa bugiye kuhafata. Imibare rero iragoye cyane kuko bihinduka buri munsi.
Ariko ni amamiliyoni,
ni amamiliyoni, biba bose nka miliyoni amaze kwinjira hano mu Burayi, nuko bagenda bajya hirya no hino cyangwa se bakaba bari naho ngaho bari abo bita impunzi z'imbere mu gihugu bageze nko kuri miliyoni. Ibyo ari byo byose.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda. Ndibwira rero ko uyu munywanyi wacu Vital atangiye kumva uko bimeze, noneho uko twabyita kose nk'uko Professor Kananura bitubwiye ati none se abasirikare bagiye gukina amabiye mu gihugu batatumiyemo, ahubwo bakagenda barasa. Ijwi rya Amerika, duhamagare Safari Abiri. Safari,
karame ndawumva,
uraho neza?
Nawe murakomeye.
Uherereye hehe Abiri we?
Ndiyamagaye mu Gasarene
mu majyepfo y'u Rwanda.
Yego.
Perezida w'u Rwanda mwamwakiriye gute?
Yadusuye uyu munsi twamwakiriye cyane rwose.
Nuko nuko. Noneho kuri iyi ntambara yo muri Ukraine, hari igitekerezo cyangwa se ikibazo ufite?
Numvise bisobanutse gusa nyine ngendeba kuri kope y'abaturage. Numvise bitoroshye nyine muri Ukraine no mu Burusiya abaturage urumva harababa, ariko ndumva hari ukuntu bagenda bishakisha bikemuza utubazo. Nihangane gusa ubuzima burahinduka.
Safari urakoze.
Urakoze namwe. Ibi bya Amerika
igira hirya ariko madamu iki ngiyengera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizira muri abanyamitwe
ngo jewe duhe nuko
yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ari kabila simuhumurwa mana
shefe wenda unashaka kuri uri wacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kwetu ni bugo
ndiye bugo
ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapfa
Kombo taxi yaki.
Taxi ikorera hafi y'umupaka, ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi muyite kuri wa kandi mukayumvaho na
La Belle Forest Royal.
Ijwi rya Amerika noneho duhamagara ndayicengurukiye Isaac. Ndayicengurukiye.
Yego ndabumva.
Hari igitekerezo cyangwa ikibazo ufite?
Ipo dutanze. Ayakwiye kuraba kareba kuko bagondera gutsinda taki mu kiganza. Ese kiba dutanze narese.
Ye urakoze cyane. Radio Ijwi rya Amerika hari nundi munywanyi w'Ijwi rya Amerika wanditse kuri Facebook VOA Radio ya Ijwi rya Amerika nyine. Yiyita Eden Sergei Lavrov ati mujye muvuga ibindi ariko intambara yo muri Ukraine muyireke kuko murabogama cyane. Icyo ni igitekerezo cye. Nuko Professor Kananura,
yego,
twari tumaze gukomoza ku bantu bahunga no ku bapfa b'abasivili, hanyuma uyu safari Abeli uri mu gasarenda ati nge mbabajwe n'abaturage n'imbi mishyikiro nta kigeraho koko, ubona amaherezo y'abaturage arayahe?
Amaherezo y'abaturage arababaje. Uretse ibyo twavuze, hari abasenyerwa amazu, ngira ngo uzibona kuri za televiziyo, abakecuru, abasaza bari mu mazu igice kimwe cyasenyutse, abandi bangara. Ibyo byose imibereho ni mibi, ntabwo bakibeshejeho neza, baba bafite ubwoba igihe cyose cy'uko amabomba ari buze, ndavuga abari kure y'ahari ibera imirwano. Abera imirwano bo bari hagati nk'ururimi, baraswaho n'abasirikari b'u Burusiya, barasa n'ubwo barasa bene nabo barwana ba Ukraine nayo irasa ku basirikari b'Abarusiya, urumva amasasu ntatoranya nyine. Ibyo byose ni ibintu bibahungabanya, haba mu mutwe, haba mu mibereho ya buri munsi. Birababaje, ngira ngo nkuko bamwe nyine batangiye babivuga, nubwo inyungu z'ibihugu ari nyinshi, ariko bagomba kugera igihe cyo kumvikana kugira ngo babahe umutuzo n'umudendezo, bongere basubire mu bikorwa byabo no gusana ibyangirishwe n'intambara.
Ijwi rya Amerika. Hanyuma nanone hari umunywanyi w'Ijwi rya Amerika, Nestor Nkundayezu, wanditse ati nta munya Ukraine canke umurusiya bumva ikirundi n'ikinyarwanda, none ibyo biganiro kuri iyo ntambara bifasha iki? Icyo ni igitekerezo cya Nkunda Yezu Nestor. Bifasha iki? None wowe uzibera mu karwa kawe, wowe Nestor Nkunda Yezu uzibera mu karwa kawe, uyoberwa ibibera ku isi koko? Professor, wamubwira iki wowe?
Intambara aho yabera hose ireba buri wese atuye ku isi, kuko ibibangamiye uburenganzira bw'ikiremwa muntu, iba yangiriza ibikorwa remezo rimwe na rimwe bisangiwe n'abantu benshi ku isi. None iyi ntambara yo muri Ukraine, tugarutse kuri cya kibazo cyabajijwe mbere n'ubwo utakigarutseho, ifite ingaruka nyinshi ku isi yose. Hari naho ngaho ngira ngo ari mu Burundi cyangwa ari mu Rwanda, umunywanyi ubajije
icyo agomba kuba ari mu Burundi, ibyo ari byose yandika ikirundi, ariko ntabwo yatubwiye aho ari.
Niba ari mu Burundi arabizi ko ubu ngubu mu Burundi hari ikibazo cy'igitoro cyabuze kubera iyo ndambara.
Ikibazo
cy'igitoro noneho n'igiciro cyariyongereye, urumva se bitabafite ingaruka? Urumva se Abarundi badakeneye kubimenya kugira ngo nabo batange umusanzu wabo mu kureba uko ibyo bintu byakemuka? Nubwo turi mu bihe bikomeye, ndashaka kuvuga baba Barundi n'ubwabo cyangwa indongozi zabo.
Aho ngaho duhite tujya ku ngaruka z'intambara ku isi nyine, mu magambo makeya, ibinyampeke byabaye bikeye usibye ko ubu ngubu noneho n'umuryango w'abibumbye wabigiyemo, ibiganiro bituma ibinyampeke bitangira gusohoka muri Ukraine. Usibye ibyo ngibyo, hari n'ibihano Uburusiya bwafatiwe n'amahanga, nabwo bufite nka gaze tuvuge ijya mu Burayi. Mbese mu magambo makeya, byose ubishyize hamwe, ingaruka ku rwego rw'isi ubu ngubu zimeze gute?
Ingaruka ya mbere ku isi ni uko hashobora kuba inzara, ni yongera biciro ku isoko ry'ibinyampeke, cyane cyane ibyo ngibyo by'ingano n'ibihwagari n'ibibivaho byose. Iyo ngiyo ikaba ireba isi yose. Icya kabiri ni igabanyuka ry'ibitoro ku isoko mpuzamahanga, bitera guhenda kwabyo no kubura mu bihugu bimwe na bimwe. Icya gatatu ni uko ibyo byose biva mu mahanga inzira bicamo kubera ibihano ubu zikomeye zikaba zinahenze, zigatuma n'ibindi bicuruzwa bitava mu Burusiya no muri Ukraine bigera mu bihugu byinshi bizarongereye igiciro. Icya kane ni uko ibihano byari byarafatiwe Uburusiya kugira ngo bubushwanyaguze biri kugira ingaruka ndetse no kubazikoze cyane cyane abanyaburayi. Icya mbere niyongera biciro ku bintu nkenerwa bya buri munsi. Icya kabiri ni uguta agaciro kw'ifaranga ry'Uburayi ubu ngubu kuva amayero yabaho nibwo bwa mbere agiye munsi y'idolari. Urumva rero kw'ibyo bihano byafatiwe Uburusiya biri kugira ingaruka haba ku babifashe, cyane cyane ko muri mu minsi iri imbere hazaba n'ikibazo cyo kugira ngo hazaba icyo kibazo cy'ibitoro na gaze, cyane cyane gaze yo ducana muri veri. Ubu ngubu twatangiye kugura ibiringiti byo kugira ngo turi ari byo tuzajya twiyorosa. Hakaza n'uko bigira ingaruka ku isi yose, cyane cyane yuko haba ibyo by'uko imihanda yo gutwara ibintu nayo itameze neza, ikongera ibiciro ku isi y'ibiribwa bivuye ahandi n'ibindi bikenerwa. Hakazaho n'uko inzara ishobora gutera, cyane cyane ko ibinyampeke byinshi biva muri Ukraine no mu Burusiya, kandi ko igihe kimwe na kimwe nabyo bashobora kubishyira mu byo twita ibikorwa bya gisirikari kugira ngo bahimane.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni ikiganiro muri Isanga. Umutumirwa ni Professor Paul Kananura, impuguke mu bya politiki mpuzamahanga n'umutekano ku isi, aba mu Faransa. Turaganira rero ku bibazo by'intambara yo muri Ukraine. Noneho mbasomere ubutumwa bwa Titi Philos, niko yanditse ku Ijwi rya Amerika VOA radio yacu kuri Facebook. Ati wamenye ibyo muri Ukraine uri muri Afrika, ahubwo mugume mutubeshe aho igeze, no kuvuga intambara igeze. Ariko se uyu Philo koko ni nka wa wundi wavugaga ngo si intambara ngo turabogamye n'ibindi. Ariko se abantu bashaka kwibera mu karwa kabo ntibamenye ibipfa n'ibikira ngo dukomeze tubabeshye. Nimba uva tukubeshya uko kagira Imana we ukomeza nawe utubwira uti mwimbeshya n'uburenganzira bwawe, twikomereze. Professor Kananura, noneho rero ubungubu igihe cy'ubukonje cy'ubutita kiregereje aho ngaho mu Burayi, kandi Burayi cyane cyane nk'igihugu cy'Ubudage mukenera, reka no mu Faransa mbashyiremo mbese Burayi bukenera gazi yo mu Burusiya cyane, ubu bizagenda gute se?
Ibyo ni ibibazo abategetsi bagomba kwigaho kugira ngo bere gukomeza kwibeshya mu gufata ibyemezo bimwe na bimwe bidafitiye abaturage babo akamaro. Nk'Abafaransa si cyane, kuko gazi bakoresha yo mu Burusiya ni nka 20 cyangwa 25% ku ijana, naho Ubudage bwo ni 60%. Urumva ko badashobora kuzabona uko bayisimbusha. Ibyo rero bizatera ingorane, cyane cyane ngubu haba hari biriya byo bita ibigega nyabwenge byo twita reserve strategique biri gukora, ariko nihaba ubukonje bukakaye ibyo bigega nabyo bizaba byarakakaye, kubera ko izo petroli na gazi bizaba bimaze gushiramo. Bivuga ko bazagira aho nyine bakumvikana, cyangwa se tugasubira ku itadoba cyangwa gucana amakara
petroli
muzagira ikirere.
Ariko ni itadoba agatadoba gakenera petroli.
Niyo mpamvu navuze gusubira ku makara nako nasanze gakenera petroli idahari.
Nuko ubwo rero abangaba bahinyura iby'intambara, none se mu Burayi musubiye ku gatadwa mukakabura mukajya ku makara, Afurika yo byagenda gute nk'uyu muntu ati waburi muri Afrika ukamenya iby'intambara yo muri Ukraine gute ubwo no muri Afrika nabwo nabo bazasubira ku makara
bera uwo muntu wamubwira ko ubugubu habaye ikoranabuhanga isi yabaye umudugudu niba isi yarabaye umudugudu nta gikorerwa hamwe ngo kibure kumenyekana ahandi ubwo ahubwo ashobora kuba adakurikira bo ariko ubwo ni uburenganzira bwe cyangwa se yifitiye ibindi bibazo byo kumva ibibazo by'isi ubwo nabwo nta wabimurenganyiriza ariko ntashobora kubuza abandi gutekereza no kureba kure cyangwa gukurikirana amakuru cyane cyane ko ibiba baba barusiya barabyandika ibyo bari gukora baba abayike niye barabyandika noneho hari n'ibyogajuru biba bifotora buri kanya ku buryo umuntu iyo amaze kumenya ibyanditswe n'Uburusiya akamenya ibyanditswe na Ukraine akareba nayo mafoto y'ibyogajuru akabaza nabo bahari nk'uko abajije uri muri Kiev abafite amakuru afite ireme n'ishingiro yasangiza abandi ariko ushaka kwibera mu icuraburindi nagumemo ntabwo bizatuma isi idakomeza kugenda cyangwa nawe ntibizatuma iryo curaburindi rye ritamugiraho ingaruka kurenza abandi
nibyo nanjye na aba bantu babihakana nabashyira mu rwego rw'abandi bagira gutya igihe bo nta kibazo kibariho kibafashe wako kanya bagakeka ko isi yose ari amahoro mbese mu magambo makeya iby'intambara nta wabyifuriza undi ariko rero nanone guhakana ko nta ntambara iriho kandi abantu bapfa ibyo nabyo ndakeka ari ugukabya intambara ni intambara mwoka gira imana intambara ni mbi mbese utarayibona ntakayibone
bakunze baradijwe ijya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibicumunani
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 n'ibicumunani
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
Ni Radio Ijwi ya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
noneho duhamagare Nizigimana Leonard Nizigimana
Alo
urahura komeye
turabyara kwe
uherereye Nizigimana
niko mine Uganda intara ya Muramvya
mu Burundi
mu Burundi gitema
aho ngaho imuramvya se mwumva ijwi rya Amerika neza
turabyumva ariko kuri FM kubera kuri FM oya mukati kureseze ubundi buhinga turashobora kuyumva neza
FM se ko leta y'u Burundi yafungiye ijwi rya Amerika mwumva iyi FM y'ijwi rya Amerika nyine niyo mu Rwanda
no gukoresha iyi mirongo nyine yaya matelefoni agezweho umuntu agakoresha ubundi buhunga mbwawo umuntu akaruka yumvise ariko hari igihe tuyikabuka dukoresheje mu Rwanda
nuko nuko none se Nizigimana hari ikibazo cyangwa igitekerezo ufite
muri icyiyumviro gusa ibintu byerekeranye n'intambara nk'uko mwariko murabivuga ntawo byifuriza ubundi kandi twese turabibona kimwe gusa tubona ingaruka mbi z'intambara ari iby'intambara zijya ziba muri Afurika abantu bakazinegereja amahanga akadutererana ndabwo iyi ntambara ziriko ziraba hari zishobora guhanga isi n'isi rero ikimenya ikibi cy'intambara iyo ntambara yo muri Ukraine n'Uburusiya ishobora gutanga icyitwa ku mahanga yose aho intambara ibereyeho igice cyo aricyo cyose kigakumira intambara hakiri kare cyangwa bakayiyamiriza hakiri kare kubera kuko intambara igira ingaruka mbi haba kuba muri icyo gihugu cyangwa ku yandi mahanga
Nizigimana urakoze Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda Professor Kananura ubu ngubu saho aho intambara igeze uriya mugabo uri Kiev mucunga kawa Hoshidel yatubwiye yuko abarusiya mu by'ukuri nta hantu bafite ku buryo bufatika ku buryo bashinze ibirindiro ku buryo bahateje kuko bashaka mbese none ubu ngubu mwebwe babahanga uko mubireba intambara iragana hehe izashira izakomeza haruzatsindwa mbese na kiriya cyorezo kibitwaro bya kirimbuzi Uburusiya bushobora kubikoresha mbese mu magambo make ya cyane mbajije ibibazo byinshi ariko urabona biganaye
ibitwaro bya kirimbuzi bizi intambara yananiranye nteka ko kugira ubu hari yureba icyo ikigamijwe muri iriya ntambara ni ugufata turiya turere tw'Iburasirazuba ngira ngo uriya uhari ari Kiev turiya turere tw'Iburasirazuba amakuru afite ubwo ni nk'ayo dufite ariko akaba anareba cyane cyane ibivugwa kuri televiziyo y'i Kiev urumva iyo umuntu ari kwiha morale ku rugamba niyo yatsinzwe avuga yuko yigize inyuma gatoya kugira ngo yitegure kugaba ibitero bikomeye ngira ngo ni muri urwo rwego nawe abari kuvuga ati ntibabumvira neza kuko nibyo yirirwa yumva ariko hariyo mu Burasirazuba kugira ngo ikene izahagaruze bizatera ingorane nyinshi iyo ureba rero igice cya mbere cy'intambara nk'uko twavuze cyari cyo gusenya ibikorwa bya gisirikari igice cya kabiri ari cyo gufata hariya nyine mu Burasirazuba za Donetsk na Lugansk ibyo nibiramuka bigezweho cyangwa bitagezweho cyangwa bagiye no gufata n'igice cy'amajyepfo kigana hariya kuri Odessa bazakoresha izindi ngufu haze nk'icyiciro cya gatatu kizahindura isura y'urugamba noneho hakoreshwe n'ibitwaro bindi bikomeye kugera ubuyenda bitarakoreshwa bishobora ibyo gutangira igihe hazaba hatangiye ubukonje cyangwa se igihe hazaba habaye iraswa ryaciye kigega cy'ubumara bwa kirimbuzi bukora amashanyarazi cyo bita centrale nucléaire cya Zaporizhia muri kariya karere kuko karimo imirwano abarusiya n'abayikreniye bakaba bose bitana ba mwana mu gushaka kurasa icyo kigega ariko ugasanga muri icyo kigega harimo abarusiya barafashe ndumva rero umurusiya atajya kwirasaho cyane cyane ko icyo kigega ukirashe havamo ubumara bwagera n'ahandi Burayi kuko nicyo kigega cya nucléaire gikora amashanyarazi kinini mu Burayi dukurikije impanuka yabaye nabwo muri Ukraine mu kindi kigega kera cyo bitaga Chernobyl iyo miyaga yageze hano mu Burayi
umenye ari muri 86 cyangwa 87
muri 86 yageze hano mu Burayi ku buryo hariya mu misozi miremire n'ubu bacyumva ubwo bumara mu byatsi na hehe
ariko byo byari impanuka ntabwo baharashe
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV nakurikije icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio yacu VOA turabaragize
abafasha bambwiye yuko dufite undi munywanyi kuri telefone witwa Mukundwa wa Kristu.
Hello.
Urahura komeye?
Ashitanda komeye.
Mu masogonda 30 igitekerezo cyawe.
Je kugitwaza kiri hagati ya Ukraine n'Uburusiya. Arakwiye ko haba ibiganiro by'ukuri. Uburusiya bakagira ibyo buhebye burondera muri Ukraine, Ukraine ikagira ibyo buhebye mu byatumye Uburusiya buja kuyitera.
Yego
kuko turabona ibihugu byinshi byagiye birasambagurira kubera ko bamwe n'abantu usanga bavuga ngo jewe nije nagomba kuba mukuru w'uyu wuna nagomba kuba mukuru w'uyu
yego Mukundwa wa Kristu ubundi witwa ndese busanzwe
Mukundwa wa Kristu Desire
nuko urakoze cyane Profesori Kananura, reka ngushimire cyane rwose urakoze.
Murakoze cyane.
Yego. Ijwi rya Amerika namwe mwese banywanyi uko mungana ndabashimiye maze mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu murakarama.
Tabara. 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 Bantu bawe tabara. Rengera. Rengera. Rengera, vanu bawe rengera. Mana, yirimire ma, utureba ne, ibuwe ni teza, abana niwe, uwasubize mine. Tangu mujisha, varembe shwani zara bahe.